Lana boy. Baby, mapenzi yetu minajua, minawe, minawe, mbaka milelele, yani forever. Malafiki wabaya au wanarombaya au baby. Wende nyota yangu kipenzi changu daima milele. Achana na inawe baby, baby forever, penzi letu forever. Mapenzi minawe, you tam tam too, baby. Tam tam minawe, ay. Usiachana na, utafanya wanicheke. Madui mi waniseme, waniseme. Tunapendana, tukiongozana yani. Forever, ooh,
baby.
Forever.